nga toli mu kujju kujju tebawulikika nga kuyimba na kuyimbayimba olukeremete lw'omubali amwe tujjidde naffe twenenye ne mwatuma baatubuulira mbululi emiziki tegyali gyakabi lw'offesita ebyuma weebiri lwaki tetubapangira emipya ekigunda leero kyenkubye oba giyita engoma y'ekikere dokita tikona ku solo atomala ebbese kundi abafa bapapa nabo saate tebakola nsobi fenna ekkubo lyerimu era olukedde lwobala kalaba kyasa mwanguwe ab'emikwano tubalike abawulira obubi nga nnyimba bamba mu mwesembeka ematu abankubira ddala ennoga amma abammatira temuddiriranga neetaaga zibugugawone baasitadduka ekibabwaze walukaggeera nga bulijjo yakubasa omubali bantu bange muwulira nte guno kwandoga abanjogerera obubi n'abanjagaliza okufa omukisa mpewo olwampaka ebyensibwa ebityo mmanyi mwalyoka ne mundima mu nnyanja mwannyamba n'enjiga okuuga gasajja gandima mu nnyanja naye gannyamba n'enjiga okuuga zenneewuunyisa nnyo abantu be nnayamba duniya eno nabajja mu budukulu mugagatta gagudde embege nenneegabangula zinongoye n'eshiringi enkalu ekiraalo ky'obukokose b'ewaka abantu abo baakagwa ensoni tebajjukira ebyo byenkoze beemugunya bukoko obwensibye ne beza n'obwenkulumu bennayamba waalu abaali bafiira mmigwa banzitattana tuddeyo ku kayimba kabasuddeko eyayimba nti abankusere ii abankusere ab'okukyalo bunkusere wegenda mu maaso obajune b'otalina nabw'oyita okutongana n'abaddembe ntayi kanti ojja ekintu kyange badda ne kubampagira ne bawuubanya nga banzigekko lumu bampita n'omuguga njumba lwakuba banjeeguula badawadako yanje funa mbo nnyimba bikyavuma n'okuvuma nze siri muyimbi wa mikolo bwe mba nnyimbira ye tansasulanga naye ki ekitunene ŋŋanya ng'embwa z'eggobe ebituganye n'okukuleya empiiga n'empiiga tezimba kyalo muzunga ennyo ne fitina lumu mujja kuwulira kamunguluzi tusula n'abalabeka tutambula ne bambega tuteesa ne bayuda tukwana bakirumira mpuyi zombi tusula n'abalabeka tutambula ne bambega tuteesa ne bayuda tukwana bakirumira mpuyi zombi nebigwawo nembagwamu bakyali abantu baffe abo beebamu ze naawe betuyamba okufa ekisasi kugambye okireke ofuuke watima nfuna zomasikiini ozijune ezazaalibwa nga ngete byebijja bituutira anaabiwangula tabidduka ate omuzira ava mu ntalo fubanga nnyo n'oba n'abalabe bakuyamba kuva ku ziro nga nze bwe nali ofuuke na hero ulire endongo ya heroes nebo weegumye eggonzi ekiwatu egenda okugwa mu basibe bajja kutoloka eruzira n'ekigo abalwadde emulago babagenda kwesiibula obalabe ulire engoma y'ekikere nebo ogiyite enguliko sadida obunkenke bwennyini nnyini okufaanana kaswamye ka visa buno ne bw'oba tonjagala waakiri ojja kwagala byeggambye tusula n'abalabeka tutambula ne bambega tuteesa ne bayuda tukwana bakirumira mpuyi zombi tusula n'abalabeka tutambula ne bambega tuteesa ne bayuda tukwana bakirumira mpuyi zombi yagala nkuŋŋaanye mu byenzize ennyumya ate olwo nkomeke buli lw'oba n'emiziziko gy'osisinkanye mu by'okola manya kyolwo oli mukkula naye ate tobitonnowaliramu byonna ddunda yagera totengulwabo bajoguka bwefuuka eyaggala amatu bitayizibwe nga by'otawulira sebaggala miryango kyokka ne beerabira emyaganya sebingumya ku byantoko munge byageresebwa omukisa mpewo olwampaka ggwa ne bw'oggalawo tegubulwa obwi mama varuba ngenye mugende mu maso mwegete ntegeza abagala sirane nti mugende mu maso mwegete ne plani za mweze sibe nga munonyereza ze byenkola lwaki mbabuzo tulo mutamanyiko na jenava n'amatumbi mukekejane muyiyabye mpumba byatike katonda gwe mulwanyisa nganda musindika dda mu ntalo zange yabbatuuza kwegolola n'ebyantanantana mbibogezi akondegonde bene alyokala mula obuganda bonna osula n'abalabeambula nebambekaesa nebayudaaaimiramtwaaweatyo
www.mp3ugandanmusic.com